She eh, she, she.
Tele 150 we dale, bautuni sabangane. Sento mansa ni munga ipasai, atuba banglo bolenga kapeli ndevi. Bela la na mina kesegai.
We jomi la no shola lepinga. Usun kole lemta no muntu mina ngiskulu misngisi. We jomi la no kome ipinga. Ubaba manga kbono fagele.
Uthi sothola kanja nokhuluma isingiso idala. Wedali wena ushala libi. Uthi ngikushale kanja nokhuluma isingiso idala. Ubaba uzokhala ekhaya, makoto yakho edithi. Ubaba uzokhala ekhaya, makoto yakho edithi. Umkhulu uzokhala ekhaya, makoto yakho edithi. Ngisho ugogo uzokhala ekhaya, makoto yakho edithi. Ekhaya ngizokusa kanjani, awazi nokuthikisindwa kanjani, ebhuluke uligqoka kanjani, wazi
wentombi lana ushona.